dissente dos sons.
Look at me, baby, why me?
Colossus.
I feel so low. Look at you, baby, why you? Nipo jaribu upendo ukani umiza we. Sijuti maamuzi yangu japo liniliza we. Najua kuna mengi nilipanga na takufa nawe. Najua kuna mengi nilipanga na wewe. Eti nirudi kwako, wanipenda bado, nakumbuka kisago. Look at me. Kama fimbo oh, oh. Ulinichapa kila kona ya mwili wangu bila kujali maumivu.